dad ka degan degmada Woodbury ee 16 jir iyo wixii ka sareey ayaa hadda awooday inay isdiiwaan geliyaan talaalka coronavirus. Dagayaashu hadda waxay iska qori karaan xarumo soo socota talaalka COVID-19 ee laga qaban doona talaalada Abril 6-deeda iyo Khamiista Abril 8-deeda. Xarunta Sutherland Expo Center. Waxaad iska diwaan gelin kartaa qadka tooska ah waxa caafimaadka degmada Sutherland oo ah sutherlanddistricthealth.org. Sutherland District Health iyo Morningside College waxay bari xarunta caafimaadka talaalka ee COVID-19 uu qaban doonta ardayda iyo shaqaalaha xarunta Yawkey Student Center. Subaxa hore ayaad isdiwaan geliyay ballamada intay u dhexiso 2 saac iyo bar ama ilaa 4 saac iyo 15-keeda. Talaalka waxaa macmuul doona ardayda ka jirta fasalka caafimaadka bulshada ee Morningside magacyada 2 xubnood oo ku tirsan kooxda Iowa State Crew Club oo dhintay kadib markii ay doonida ay sareynaya kula degtay Little Wall Lake. Axadii waxay ka soo saraysay xafiiska sheriff ee degmada Hamilton ee waaxda booliiska ISU. Yakub Ben David oo 20 jir oo wuxuu ahaa isbe 2 oo isbiyaan ka mid Washington DC 19 jir Derek Nanny wuxuu ah taqaska qiimaska cusub ee Normal Illinois. Sharci dejinta Nebraska ayaa heli doonta fursad ay kaga doonaan sharci shariyeynta xashiishada dawada kadib markii gudiga cadalada ay soo diraan oo jedinta dabaqa talaalada. Gudiga wuxuu u codiyay 5-2 si laga diro nuqul ka mid ah sharciga wax laga bedelayo golaha gurtida ee dhan. Sharciga ayaa u ogolaanay bariista ka shaqeynta iyo adeegsada xashiijada dawada. Wuxuuna cadeeyay inta qof uu yelaan karo iyo meelaha laga isticmaali karo waxyaabaha xashiijada ah. Waxay sidoo kale dadisay qaab sharciyada iyo jadwalka urjida waxayna abuurtay gudiga kormeerka iyo waaxda fulinta.